kubuu azumay
sa'ayn kana kubuu azumay
arfoon anigu ku raaba anigu ku alimu sartay sa'ayn kana kubuu azumay
sa'ayn kana kubuu azumay
hay ilaysay tad aashqa kubertay aniga ku ayr samay
aniga ku ayr samay
hadda dinaya hay ilaysay tad aashqa kubertay aniga ku ayr samay
aniga ku ayr samay
kurnaay rutum bagob yaayo arab shay hankiga dooha
arab shay hankiga dooha
alaf waki kurnaay rutum bagob yaayo arab shay hankiga dooha
arab shay hankiga dooha
ku qadimayo allo shaynta ka guuxo allaad ku muujimayo
allaad ku muujimayo
uqtad ku qadimayo allo shaynta ka guuxo allaad ku muujimayo
allaad ku muujimayo
tan asaro jaceyl kala ciir maayo darta macala alaay
darta macala alaay
qutay deentan asaro jaceyl kala ciir maayo darta macala alaay
darta macala alaay
waki kurnaay rutum bagob yaayo arab shay hankiga dooha
arab shay hankiga dooha
alaf waki kurnaay rutum bagob yaayo arab shay hankiga dooha
arab shay hankiga dooha